than the rap kitambo. Tungo za nodomino na partition ina scramble. Enzi za ku freestyle, kuzuga na jingo. Tabs za capella, tizi za begi la mgongo. Yeah. Nabi hakubaliki kwa all levels za platinum. Ni ndoto za machweo, rap si kama mtaimbo. Kikunja haukunjiki,
bona
game jepesi wa down
na complicated.
Muziki sio ndumba,
ushindwe na mlege.
Kiunoni kwa valo shanga, hirizi za nini mzee. Kwa nguvu ya mapepo, hamtoki kinamna hii. Rhymes za vidato na mitindo huru ama nabii.
Wana sadiki kipaji changu changa
kama theluji, nina maneno ya ukombozi kama Yesu kwa Yahudi.
Wameianza safari
kwa baiskeli ya barafu na kwenda kwa nguvia. Wanateketeza mapapu,
wanakula mayai mabichi,
watu sauti ya kubana pua.
Kitani wakinipa gwara,
kabunyao na wachunia.
Imani yao
uswali sana ndo kuwa na singda. Ndiyo mana sizi okopi gogo zao za kaswida.
Wanatoka September,
November wamesha chuja chati yangu kwao
kama dida kwa Juma Kaseja.
Migambera aluta kuntinyua nembo yangu.
Nimekunywa maji ya bendera
na uzalendo na nchi yangu. M-U-N-G-U, unanipenda basi same to you.
Right,
Brack you HBU, kama hit track imekutachi dole la mwisho juu. Put your hands up,
dole la mwisho juu. Put your hands up, dole la mwisho juu. Put your hands up, rest in peace homie, inshallah.
Piga saluti brigadia ndo napita. Nobody can stop me, nobody can stop me. Dole cha mwisho juu, rest in peace homies. No pain, no gain, no pain, no gain. No retreat, no surrender, aluta continua. Nobody can stop me, nobody can stop me. No alpha na omega, so ni kufa ukupona. No pain, no gain, no pain, no gain.
Nasimama kama moja juu, napinda kama saba. Na mini metakasika, nishongoza sala toba.
Nguvu za mameneja ndo za wavimbisha kichwa. Ya time za kunga unga eti hip pop culture.
Rap karata tatu kicheze mekura kwako.
Skiza
lyrics na vocal,
lyrics na vocal.
Still mini wakweli haina kwere peace. Kwenye game mademu wanani diss,
ni mwasoma.
Natamani urefu wangu mgombe umisi. Mnani disi mnaponiona nina rangi nye usi.
Na buta pumzi ya baba
kwa puwa kitusi.
Then napige goti mbele ya altare ya kasisi.
Doto zangu kitambo zilikuwa nije kwa pazi.
Zike yuka nilipo puliziwa mwisho widi.
Ndiyo ndiyo
naenda chachi na alamkate na nasali. Na popoto utaponiona shingoni nimevaa rozali.
Usipoteze level hizi,
old school za Alabama.
Sito mstari wangu moja,
sawa na bamu yenu nzima.
Hairejea busara hana,
anazuga na fuga rasa. Na bana bajeti ya nyama,
anajita Aire Selassie.
Brigadia ndo na nyata, na pita mbele ya majita. Saluti piga kwa nukta, komando mpaka kuruta.
Pale umozani ya posimo,
ndonimo mini ponomo. Kidole cha mwisho
cha wadondosha ndani ya shimo.
Chanu uwezo kuna, mnacho subiri ni promo. Muze gazeti, flani kanibia demo.
Mba macho sio njia ya kukwepa ngumi ya usu.
Nimekwepa ngumi nyingi mpaka leo still na hasu.
Nilitaka kufukuzwa shule,
etikisa nafanya mziki.
Wange mwaga maji barini,
kawa shango kwa samaki.
Nilikuwa nasoma,
niliandika kuna ngoja. Mini fungwa nje gereza, sikiza moja bada moja.
Piga saluti brigadia ndo napita. Nobody can stop me, nobody can stop me. Kidole cha mwisho juu, rest in peace homies. No pain, no gain, no pain, no gain. No retreat, no surrender, aluta continua. Nobody can stop me, nobody can stop me. No alpha na omega, so ni kufa ukupona. No pain, no gain, no pain, no gain.
Sasi zipo sita, wamesha maliza tano. Imebaki moja, madui wapo mia tano.
Sasa wanapigana na mawe,
mwenzao nina vifaru. Mitajiri sishiu,
nikilosti na chinja beberu.
Sina bari baparoko, hindo alpha na omega. Game nishalisoma, hakuna alienibeba.
Sasa nipo ndani ya hekalu,
wadosi wanani handa. Hawa ujuu tamatunda na kula hadi maganda.
Mini nyoka mtoto nyoka,
ila sumu zipo tofauti. Wa mwisho atakuwa wa kwanza,
na wa kwanza ataenda kati.
Nguvu za pombe zinafanya jitoe kwenye makundu. Wakiamini watasimama solo.
Track moja ameua bendi.
Katiba yangu nyimbo zangu nazitunga alfajiri. Ndio maana zina ushuhuda kama mnara wa Babeli.
Maneno yangu kama msumari wa moto,
kwenye kidondo tanisoma kama unasta shahada ya propaganda.
Piga saluti brigadia ndo napita. Nobody can stop me, nobody can stop me. Kidole cha mwisho juu, rest in peace homies. No pain, no gain, no pain, no gain. No retreat, no surrender, aluta continua. Nobody can stop me, nobody can stop me. No alpha na omega, so ni kufa ukupona. No pain, no gain, no pain, no
okay,
gain.
Okay, sema broma,
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 broma.
Yeah, sema broma,
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 broma.
Yeah, 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 once again, sema broma. Roma,
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 Roma.
Yeah, yeah, yeah. I feel this, feel this.
Yup.